tucheze mi na wewe, dansi dede nyama za bebe kwa imuka tuzine nze nawe, oh vibe checho cheza bebe. Hey, I wanna see somebody vibing along, muziki unasikika Dar es Salaam na Kongo. Hey, I wanna see somebody.